double six.
Katamba wasipai, I never seen before. Mani aje nijidai, sweetie, nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivyo, linalewesha kakivai. Wananisimanga na kula na jilamba, eti ni oshamba, sio mapenzi, ah, kama penzi. Linge kwa chumba, ninge limenya kama jenza. Walisema hayawi, yamekuwa mimi na wewe, do forever, aya forever.
Coming slicer. Music.